studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
altinere jeddi lewru utti hitane 2017 jana yamde sokki du studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomoko do o do wattu goto wodi do radio jamana jenne se grabe on competitivité gube cinnide kaldal e kawrangal plateforme kanye sema wattu juno be kayfama wiedbe kabbe jabbi dum won hakke bibbe adama en lesa ha leedi ndi wiama bonandaji kewdi be ngadi le region menaka kanye e kidal ya do gube didi fu be tipiti kidi do kay fali tiagal be ko litiwi du honjogol wadele hin fa fama yel hebe ngoni tiagal di do bonandaji kanko lamir police ngabe wakande jadin ko be gonno to gawo to ndemo dirta ali muhammad toure be ko litiwi de bete hande mo hanna be de yeso sariya di do kabaru jim bel sartobe le leedi meden di dokkidi won neddo goto mo jabi mo anni faabe ciuta yontere jabbi non de do bomako do wattu jono fedde de no dirta fondation salif keetande holi tv no yimbe len jabbi be ngori le leedi ndi ido wembi dum en sanne di wono sembe kabaruji di min jogini on do be tande di bismillah mo don e hedaade fedde minisma wonde le leedi meden di wattu jono be kolitiwi de bonandaji kewdi ngada le sa haleedi ndi hakke yimbe e jabba ma ton be kolitiwi du lugge kurde njita ton do yimbe le kirsa so ngata len de do lugge be biidum won le lamu kidalo le communiquer be kolitiwi ko yarta yimbe le chapan en jagom en jaddom goyti wattu jono fewde mabbe ko heewi dum won di do kayfaale fu chapama fewde gubbe no tirtod azawad de kanye no tirtod plateforme de tiagal ko putno memindirde le sa haleedi meden di muhammadu samaseku
minisma holiti wiide capanɗe tati e nayyi dow capanɗe jeegom e jeɓɓi kabaru bonandaji martinaɗi kumpaɗi wi gonga noon ana e majji yimɓele majjiniraɓe sembe e doole sukaɓe jaati won e ɓeeɗo e yimɓele cuutaɓe e torraɓe e kañe bonnugol nokkuji e bonanda yiite e kañe guykaji to anafis nder région kidal koroɓeɓe taki ton janale yimɓele en e kañe yimɓele hewɓe ndentaɓe irede nokku goto nilaɓe oni ɓe mbihi wakkati joni o kay ɓe mbawata fe andude adadu mabɓe e ko laati sababu mabɓe kaɓe jokkan wadde horgol do kabaru ɓeɗo yimɓele majjuɓeɓe fedde minismande holliti sugulammayre bangal tawgol sukaɓe hakkude yimɓele guɓe sinɓe talkuru ndu saabi e leywi fedde nde ɗum notta luttugol mawgol sériyaji kumaniɗi sukaɓe nder wattu baasi ndenno nelaɓe oni ɓe na darda guɓe sinɓe talkuru ndu yoppude baasi o ɗon e ɗon yalla kaldal hantingal no heɓa huncanede hoore kedde golleji talkuru ndu jaati jaata caggal ngal ɗo kaldal wattu lewru mai e lewru juin hitande 2015 woni ko talkuru kawral ngal signina yalla jaam e jeƴerna hewtere nde leydi malindi e kañe wirfaggol keƴaɓe lamuɓe nder nokkuji ɗiɓe ngala noon ka horejo fedde minisma holliti wiide duuɓi ɗiɗi caggal muɗum fa hande ti allaji ana nder kabaru golleji talkuru ndu
guɓe ɗeɓe noddirta asa waddu gonɗe ley nokkoɗeɓe kolitiɗe wattu jono wala fo ko jiɓidiriɓe ɗiɗo golleji sema wihi ko ɓoyidu yeli nokki hono ɗiɗo koñjali gaɗle saha leydi ndi wattu jono ɓe mbi eɓe jeeli yimɓele ɗum woni ɓe koyɗe muɗen tawali e ɗiɗo bonandaji mate famedudo ɓe gori keɗe kanko noddirta ɗi ladde agu mouhammedo yo jottinawo kabaruji fedde nde ɓe noddirta asa wadde nde komo sifirdo hen do faccitago mouhammadou samaseku
yila am yo communiqué o ɓeyda faccintinde guɓe kaptoje hoɗɗe goni sambinɓe oɗo rafi taɓagol hakkeji tomonta en saabi ele ko andanmi ana wara duuɓi ɗiɗi ko guɓɓal sima ngal totti talki kewɗi dow hakkeji ɓiɓe adama en torraji cattuɗi e tetugol fi yimɓele ka faɗo gonɗen ɗo communiqué fay goto minisma humpitali dow yimɓele gaɗuɓe ɗiɗo bonandaji ana hani ɗum andine saabi fay hunde dullaka fay ɓoyal jaati to anefis ton nokku yitama to tewji yimɓele hewɓe denta irede sidafuji kewɗi kulliti yimɓele golluɓe ɗumɓe minen kay minen keppi yimɓele daruɓe ɗumɓe andine e hakkillo amen minen kay ana hani ɓe gaɗa horgol dow guɓe ɗe foof yalla ñifugol baasi hantingol no hewte e dalade kala guɓe luttoɗe sériyaji gulɗo ñifugol baasi
guɓe noddirtoɗe plateforme ɗe ɗum noon kollitiri wiide ɓe mbi wattu jono ɓe jeeli ɗiɗo koñjali gaɗa ka hon wana wattu jono ɗiɗo koñjali kani wadde saabi de ɓe kollitiwiɗ wala fo ko ɓeɗo yimɓele immini dow ɗiɗo koñjali sowona ko sakiti ko fo jamarde anni wonde wadde majireji hollitinde metti muɗum fewde e minisma kañe armé franci gonɗo le leydi ndi keɗe kanko noddirteɗo fahad aggal mahmoudo kankoni secrétaire général fedde nde ɓe noddirta gacca nde komo sifirdo hen dow faccitago mouhammadou samaseku
eko minisma memi haala luttugol sariyaji kumaniɗi hakkeji ɓiɓe adama ko ka e on wattu goto ɗum ne metta e dow ko guɓe ɗe e ley ko ƴaɓɓi martini noon kumpa fedde minisma nde oɗo kabaru eɓe jogui noon jaati bawɗe yaari taykade ɗum foof gilla e wattu muɗum ndenno ɗum ɗum ɓe kalno huncande hoore ɓe kana noon feewi domude yo tewuji yimɓeele ɓe irte komin paami oɗo kabaru yo tanna wujude hakkillaji yimɓe saabi ɓiɓɓe leydi ndi puɗɗi famude rafi potal golleji munisma e barkane ɗi wayɓe leydi mali ɓe ɓe jinganta kambar ɗum tan woni koɓe kuncani hoore oɗo kabaru wakkati joni o kala yimɓeele boñoɓe feccugol leydi mali ndi puɗɗi cikkitade immade fedde munisma wattu joni o
sikirabe so gabbi do bemal ame andigal oɗo mbaynitira toon mijoji moɗo no noddimi dow ɗiɗo numéroji ɗi taw min dow répondeur kalankon jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeetati e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeetati e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi sariyaji mawɗi hitande 2017 ɗiɗo sariyaji ana kani fuɗɗude ñalawma hande o leleydi meɗen ndi yimɓele bonɓe sumbu kañen garɓe bonandaji kewɗe kañen kani sarede no ɗiɗo sariyaji gorrinoɓe kolitiwde kanko laaminoɗo police ŋaɓe wakkande jaadin koɓɓe gonno to gawoto nde mum noddirta Aliou Mouhamadou Touré ñalawma hande o kanko e hoore makko mo ha naɓede yeeso saria ɗiɗo sariyaji garan jokkitede fa lenoga e tati lewru uttundu won suko goto jabbi mo duuɓi sappo e tati yimɓele daari fa cuuta ɗum ɗum woni alkamisar ɗaɓɓinonde ndende wonde ɗo Bamako ɗo nokku mum noddirta ngolninaɓe kollitiɗo iɗum ɗo Bamako ɗo jaati fedde nde ɓe noddirta fondation Salif Keita nde ɓe mbi joni woni cille tati hono ɗiɗo bonandaji aɗa mate le leydi meɗen ndi wattu joni o kanko noddirteɗo Fatou Touré o kanko laami ndeɗo fedde o wihi hono yimɓele jabbi en ɓe goodi le leydi meɗen ndi ɗum wembini sanne keɗe mo komo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Samba Sekou
ñande alkamisari ƴaɓɓiɗen nde wattu 17h tawami ne gollirde am toon woni ko saraɓe goto e yimɓele fedde amen lolirɗo Bamoussa Kanouté kolliti wiide won yimɓele anniɓe noon naɓɓude mo ɗum waɗi beete to gollolina toon wattu mo oɗo suka mo duuɓi sappo e tati na wonino e yewde jaam ɓuɗɗam woni ko neɗɗo goto holitimo wiide mo haaja karle makko suka o wimo o wawa tottude mo ɗeɗo karle wattu joni o sowona o yaaha suudu mabɓe tafum ɓortoyade e ɓorude karle goɗɗe nden woni ko suka o yeehi tumaɓe toon humpitoyde inni ko wattu 15h woni ko inni ko suuɗoyki taykade ɓe ko jomum darde suka o ngabbude dow muto makko woni ko inniraɗo o dogi warde e darde jama oɗon yo faabomo ɓe nanguimo fodde mabɓe tottoyde mo policiaɓe commissariat 3ème joni watta cili tati komin tagui hono oɗo sifa nder leydi mali ndi saabi ɗiɗon woɓɓe cuutama noon e leyko ƴaɓɓe
wattu jonoɓe kollitiɗo fedde humnide hono kabaru yiru were ande kese ɗe le leydi meɗen ndi ɓe mbi ɗum wawi latata sababu jatti so sukaɓe jokkolɓe keeɓa golleji ɗo no sisil moɓe cuɓino wakkati ndeɓe gaɗanno botu mabɓe ole cekkita yontere nde lanniɓe oɗo golle yo fedde humnide kabaru ɗeɗo ande le leydi ndi kañe caggal leydi ndi koni fana muɗum fa ɓe pammina sukaɓe jokkolɓe no ɗiɗo golleji gorri fa yettono ɗeɗo ande kese du gorri sukaɓe no kani heɓirde golle keɗe kanko noddirte docteur Hammadou Touré o kanko laami ɗiɗo golleji komo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Samba Sekou.
Le cas du Mali n'est pas différent.
Fay hunde sendata ko leydi Mali ko e leyɗe goɗɗe ɓuuri foof nder runde Afrique nde min foof tiɗalla humcande hoore kabaru ande kese ɗe min jogui miɗen jogui sukaɓe kinniɓe ɗum no fewi mbawaɓe ɗum ɗum no haniri ndenno ana hani taƴƴoren humcande hoore kasidine jafinoje kabaru joƴƴingol gollirɗe saabi ɗum woni ko ñaaki nder leyɗe kewɗe runde Afrique ndenno hono dawrude ɗum woni ko wembi laamukoɓe ɓe so en ɓami immade sappo e jeɗɗi yirwere dumotoɗe ɗe darande ande kese ɗe no mawni hen sanne ɗum leydi Mali ni ɗum hinno ɗeɗo ande kese woni ko ɗiɗi ley tati golle nder adnaru ndu foof nawtorto sukaɓeɓe kasintinaki jaati dewtoyde golle nokku goɗɗo batte ɗeɗo ande kese ɗe kamɓe ko mabɓe na mbawi humcande ɗum hoore
créé grâce aux technologies de l'information de la communication
yimɓele jooɓe hijjoreɓe hulitamede arande mabɓe kan jalti keñon ɗo Bamako ɗo ko yata yimɓele temedɗiɗo e capanɗe jeegohom en jettomɓe gouvernement o ha neɓɓude hulitamede kañum en jeehi wakkati ndeɓe jahanno nde du kanko ministre kumniɗo kabaru dinaji le leydi meɗi ndi laamiɗo fedde ho conseil islamique le leydi ndi ɓe foof eɓe gonno toon kanko ministre o holliti wiide heƴƴoji ɗi fuɓa mama dow hen ñalawma hande o yalla ndeɗo hejjerana yalla ndeɗo hijjore ana waɗa dow jaam e deƴere
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
aɓe jurneɗen ƴeloɗon ni ley kedde leydi ndi en puɗɗiranɗo kayiɗo ko yata yimɓele nogoyom kuminiɓe kabaru callal to kayito gollonoɓe kohe muɗen kañen tilli famminede toon as ɗum woni asaware ƴaɓɓinonde hono kabaru ɗoyrorani rdu ñaw muɗo no worri koni fana muɗum fa ɓeɗo yimɓele keeɓa do hen ande ɓe ƴewdu yalla hono oɗo ñaw hani sawrirede le leydi ndi ɓe kollitiɗe kawrital ngal waɗi toon balɗe ɗiɗi ɓuruten gardan faɗo en songoɗoɓe kolliti wiide to gawoto noon kollitirten sikiraɓe kollitiɗe wattu jono yimɓele gomɓe toon ɓe ana gondi hokkidirde juuɗe faaɓe ƴewto yalo hono ɓe kaani asirde booriyaji maɓɓe gonɗi toon ɗi. Lanniɓe oɗo golle yo fedde ONG nde ɓnoddete grepe nde ko yaada sukaɓe jokkol ɓuynaji ɗiɗom gonno e oɗo golle, holi tawede suka jokkol nde fo hakkude maɓɓe do hokkama toon jeenari. Oɗo golle waɗi toon balɗe tati. Joni garten ɗo an songo ɗo ɗo kolli tiwide hakkude an songo kañum e menaka won kasara goto gaɗɗo toon camion goto gonno dorbade toon vitesse ji bonɗi ɓe kollitiwide yanoy toon dow moto goto oɗo camion harbiki yonkiji oɗo neɗɗo jaati noon ɓe kollitiri wiide. Ɓe kollitiwde gorko o do duuɓi muɗana mbare e duuɓi capanɗe jeegom wakkati nde mobel ngel harbino yonki makko nde nden tew makko wartira to an songo to eɗen duwoyo toon ɓuura moga. Sekiraɓe ɗo kadte ñalawma hande kabaruji meɗiɗi min jooti on sanne heɗade heejoji amen fa hande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi. Wassalamu.